radio y'ijwi ry'America. Ndabasuhuza kandi bahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo muri kumwe na Feniste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaze gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, no guhera saa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo kibanda ku ifungwa ry'insengero mu Rwanda. Nongeye kubasuhuza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ararahirira kongera gutegeka u Rwanda kuri manda ya mbere y'imyaka itanu. Umuhango urabera kuri Stade Amahoro, ahitezwe abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma batandukanye n'abanyarwanda. Umutekano urabuteye ute? Navuganye na ACP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ambwira ingamba zafashwe.
Birumvikana ko ibirori biraba mu kanya katarambiranye masaha ari imbere makeya, ariko tumaze igihe twitegura hamwe n'ababitegura nyine, ariko natwe nk'abashinzwe umutekano hari ibyo tugomba kwitegura, cyane cyane iyo haza abashyitsi b'abanyacyubahiro baturutse hirya no hino. Birumvikana ko habaho umwihariko wo gufatanya n'inzego zabo ziba zaje kugira ngo tubashe kubacungira umutekano. Iyo tuvuze umutekano aho ngaho ni umutekano kuva bageze ku kibuga, aho banyura mu muhanda, aho bajya aho bari bucumbike, ndetse no kuva aho bacumbikiwe kujya kuri stade ahabera umuhango nyirizina.
None se umutekano w'abanyagihugu murawurinda mute? Ndashaka kuvuga umutekano w'abanyakigali, abatari bushobore kuza kuri stade baragenda bate? Imihanda ifunguwe n'ifunze ni iyihe?
Umutekano muri rusange ukunzwe neza ku bashyitsi ndetse n'abanyarwanda muri rusange b'abanyakigali, ariko birumvikana nyine hari umwihariko ku gikorwa cy'uwo munsi. Imihanda iri bukoreshwe ku bamenyereye Kigali, ku bashyitsi baraye baje n'abakomeza kuza mu masaha ari imbere, ni umuhanda uturuka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ugaca ahamenyere nko ku Giporoso, kwa Rando, ku Gishushu cyangwa kuri RDB, ugakomeza ukaca ahoze KBC abahazi cyangwa hari Kigali Convention, ukanyura Sopetrade Peage, ndetse ugakomeza no mu mujyi rwagati ahari amahoteli nka Serena, Marriott, Four Point Hotel, ibyo bice. Wakongeraho nanone agace gahera kwa Rando kajya ku Stade Amahoro, ndetse n'agace gaturuka hariya kuri Prince House gaca hari banki ya CSS kakinjira marembo ya Stade Amahoro. Impamvu ako gace kazamo ni uko duteganya ko hari abayobozi bakuru b'ibihugu bazaza bavuye ku kibuga bakaba baza kuri stade nta handi banyuze, ndetse hakaba ari n'abarangiza umuhango kuri stade bagasohoka bahita bajya ku kibuga. Ako gahanda rero kazakoreshwa. Birumvikana ko mu gihe iyo mihanda abashyitsi bazaba bayicamo, niho dusaba abanyarwanda ko bazaba bihanganye cyangwa bakaba bakoresha indi mihanda mu gihe abashyitsi bazaba batambuka mu rwego rwo kubakira.
None se ACP Rutikanga, nk'umuntu uri buturuke mu karere ka Ngoma cyangwa se uri buturuke i Muhanga yifuza kuza hafi ya Serena, nubwo ko adashobora kugera muri Kigali kuri iki cyumweru,
bazahagira wenda unyemerere kambonero kugira icyo uko nabayobora. Umuntu uzaba uturutse ngo cyangwa iburasirazuba, iyo mvuze iburasirazuba n'ubwo igihugu cyangwa ubwo umujyi wa Kigali, azaza ku muhanda umenyereye nk'uw'Amasaka ku Murindi 12 katire ku Kigali Parents, azamuke Kimironko, Kimironko ajye Kibagabaga, Kibagabaga ajye mu kabuga ka Nyarutarama, mu kabuga ka Nyarutarama aze ku Kinamba cya Kacyiru, agiye kuri Pwaru akomeze Nyabugogo, nimba rusohoka mu mujyi, nimba rukomeza mu mujyi azamuke kuri Yamaha ace kuri Apakope atunguke mu mujyi ahandi hahoze gereza ya Nyarugenge, akomeze mu mujyi atunguke aho ngaho waruvuze kuri Serena mu mujyi rwagati. Ariko nanone uturutse tuvuge amajyaruguru ubwo ni Musanze cyangwa amajyepfo ubwo ni za Muhanga, uturutse za Muhanga ashobora guca mu muhanda wa Norvege, kuba hamenyereye muri Kigali hari umuhanda uca aho bita Norvege ukatunguka kurya nyuma Nyamirambo akaba yakomeza akajya mu mujyi, ndetse uturutse majyaruguru cyangwa majyepfo bashobora guca ku giti cy'inyoni bagatunguka inyabugogo ugushaka inyamirambo yazamuka kimisagara ushaka gukomeza mugi akazamuka aho bita kwa kabuga kuri yamaha akaba yakongera gakata kura pakope agakomeza kuri ahoze gereza akajya mu mugi izo zose ninzira zabageza mu mugi ariko nanone nuturutse igicumbi cyangwa ahoze cyo bitaga byumba ashobora kuza acakaruruma hari umuhanda ucaho hasi ugatunguka ku gisozi iyo yose ni imihanda izwi imenyerewe kandi aho hose hazaba hari abapolisi bayora abantu bashobora kuba bajijinganya badasobanukiwe kugira ngo babashe kugera iyo bakina
none se kuri iki cyumweru nk'abakirisitu bari kujya gusengera kuri Sainte Famille bari kujya kuri Cathedrale bari kujya I Remera hariya kuri Centre Christus cyangwa se abari kujya ku Kimihurura ndetse n'abashaka kujya gusengera kuri Paruwasi ya Kicukiro abo ngabo baranyura he
genda biragoye kuba navuga kuri Paruwasi uvuze cyangwa buri rusengero ariko nzira zirahari ikindi ntabwo imihanda izafungwa umunsi wose izafungwa igihe abayobozi cyangwa abashyitsi bari batambuka nibamara gutambuka izafungurwa gusa turabivuga kugira ngo nabageze aho ngaho agiye kwambuka tuvuge n'umuntu ujije kuri Sainte Famille ariho yambuka ava mu Kiyovu niba bafunze kuko ari umushyitsi ugiye gutambuka zihangane nimara gutambuka azarekurwa yambuke agiye gusenga
ACP Boniface Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bwaka kanyuhaye ijwi rya Amerika kandi nkwifurije umunsi mwiza
urakoze cyane Venusi nange ndabifurije igitondo cyiza
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku manya b'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku burongo w'104.3 FM. Jumwe rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro dikaremera Patrick Mbahayikaze. Akenshi usanga umugore utwite abwirwa ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegurina cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi yabyariraho ubwo ni ukuvuga amezi 9 cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza ku bavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye nkuru nze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo.
Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje.
Turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda hari nabawita umuco wo kubagura ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute
reka yera nkwereke ubwo nsige myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hariyo
naho mwebwe muvuga ngo iki
twa no kubagura
kubagura kubagura babashatse kuvuga iki
nuko gira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana
umwana utwita agashobora kuzavuka
noneho harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga na rimwe bibaho nabo bicara bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki
bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti
ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi umuganga arambyaye wa kinyarwanda hano ibyumba nukuri na njewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntagiye subwo rero bumubone
umuco wo gutegura inda ubumva gute
njewe ukuntu mbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe bira iramiti yagihangaje nango njya mbyemera njewe ngo numve bindi mu maraso yakareka
ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo
yakareka ashaka kuba yagiye kwifata ariko simbimenye
ntubimenye ariko so ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere yuko ajya kubyara
Nose wamubuza kujya yabishatse. Ako wamubuza kujya yabishatse ariko ngewe nako nigeze na nyine ati nigeze cyo kumushakira.
Mama wigeze ujyayo?
Ntabwo nagiye.
Kubera iki?
Ndimara ko nizera Imana yo mwijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva.
Ubyumva ute noneho wowe uwo mucu wumva ute?
Ngewe nkumva numva atari byo nge ntabijyamo.
Kubera iki?
Eka reka imitaya kinyarwanda niya kinyarwanda nyine.
Nyine kubera
iki? Ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza bya kinyarwanda n'ibya kinyarwanda ntago binjyamo.
Ufite abana bangahe?
Ufite abana bane.
Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati
nyamara. Ntabwo nigeze nge.
Byagendaga bite?
Nyine ngenda natwaraga inda nkategereza ko nzabyara igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara
umuco wo gutegura inda wumva ute
bibaho kera wagera kwa muganga noneho bakane kubwira bakiye bibatiriranye banze uje ku muvuzi wa gihanga ukabanje kugerayo ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umugiye agakira abantu uzi kwa muganga byarananiranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka
noneho bikagenda neza komera nawe ngwino tuganire nta kibazo
bikaba byagenda neza
yego
ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora banzije mu giturage abandi bagutegure
na n'ubu biracyakorwa
ubu Yirinyenye bajaye mu giturage.
Mugabo ngende twa nkuru nziza Pacifique. Iki ni kiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya America. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute?
Umuco wo gutegura inda kuvana cyera byabagaho bavuga ngo inda baziteze ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura. Yamaraho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byare byarananiranye. Niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ntabwo ushobora gupfa kubyara niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa cyangwa se nk'umuganga yaba abiza akakohereza akagivuga ati genda umanze uce mu kinyarwanda ugaruke
ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora
mu rwanda we barabikora rwose niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine
bivuze yuko ari ibintu bizwi
birazwi birazwi gutegura inda birazwi
ni byiza
gutegura inda ahantu bibera byiza nuko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka ibyiza ni ugukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu kinyarwanda bakagutegura
wowe witwa niko nakwiye kuri twa nkuru nziza Pacifique
njye banyita nta kibera umwanzi wa Venari
turi kuganira ku muco wo gutegura inda
numva ari mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa umwana ukaba utamubona ari muzima iyi ni ibintu byiza
kubera ikiza
nanjye uwo muco navutse nkusangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babye nk'abana b'imumuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana
niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana
rwose
uwo byageze bite mu mezi wagiyeyo ryari
njyewe
nagiyeyo
yafite amezi 7 n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywa ndakanywa gakya ntumwe mwinshi byaramfashije nta kibazo nagize kandi umwana nta kibazo yagize.
Dr. Anisette Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza, ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo.
Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengesera ibintu byinshi cyane, uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga, n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba, ibyatsi se, ubundi birabujijwe, ntibinemewe kuko burabyenge byangiza ubuzima bw'umwana. Muzi ko umwana uri mu nda bari urusoro rukiri ruto ruri kwirema, ndetse ruba rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane. Noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa mu cyamubiri wacu, byayo byo turya cyangwa imiti tufata, nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara, ariko uburyo hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri, ni nacyo gituma uko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu byo umuntu yariye, ibi byubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana, ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande, abyo bizaba imyanda wenda dusohora hanze. Ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ariho awufatira, cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo, kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima. Mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe.
Uko guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe, abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro, ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka babavutse batagejeje igihe, kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 2000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkuru nziza Past Week kubw'ikiganiro ejo.
Aha ngai ngukorere dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu kare ka Rurindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Anisette Nzabonima imuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda, ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifique waduteguriye igihuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda? Mutwanikire munyuze kuri imeli yacu arizo 7 7 8 5 14 11 cyangwa se kuri 7 7 20 2 0 2 32. Ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe.
Kana Rufrida afite umugambi mubisha wo kugirira nabo abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye, ariko bisangwa amubuza kugira uwo agirira nabi ndetse amwizeza ko azamufasha kubikurikirana. Yaba yarabyemeye sera, nimukurikire umukino.
Ariko ko mbona wabuze amajya n'amazi ahabaye iki?
Ndekanamo umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ipisita simbo.
Aha, nibikise? Ntabwo ujya ku kazi cy'ubundi?
Bajese wa muntu amaso uri hariya none nta nkura niyo ko
aguhora iki?
Ankora iki se wagabo buri byo wapfa? Ahubwo se
Anamari
ndakumva
nta kuntu wambariza Dorcas niba yarahembwe basakanguriza.
Yarahembwe ariko
yarahembwe nyine none se ko mboni faranga yari ryamye hadashaka no kungura agatabi na kamwe, ahubwo arakwepa kwepa gusa ngo ahana mubaze uko yashyize mu menyo ya Damas.
Niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas?
Vaye
wese kumuhoza ku nkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere yumva ko nanjye nari nzi umugambi wanyu.
Ubundi se ni ubwo yasubiye mu kazi nyine aho yaramaze iminsi? Sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakorayo barabahemba bakanabishyura aho kuba? Mbabara rwose mugore nashatse umugamira ngo rize. mumbwire irengagize ibyabaye uti nzakwishyura mwana
wishinyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi
ushatse kuvuga iki oya mvuganira namanye ubwo ari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mubyaranye
ndakakubura da doruko asi ntagikora yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura nibizazane kuburyo ntabonaho mera ndivuga rwose
iki ubwo wabona yaragiye bimwe byeyigira nyina ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sosi yakayimena minshi
ubonye niyo bibyo byibura kazi rubwenge bwe ataziza ubwenge buke bw'abakoresha
ngo iki yagenze bite
yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata arigarukira
anamara ibyo uvuga ni ukuri cyangwa uranyinisha
mubeshye iki
ariko agenda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya muntu nuko uwo ntazibera mu rugo rwanjye nk'aho ndi umwinjira koko niko namara kuki ibyo bintu atabimbiye
umubabare nta kandi gasuzuguro yabikoranye yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera
abantu we urugo ni ibihombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umugoboka koko mubaba abantu nanise ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane hari ubwo bamwishe se anamari nubona ndugarutsemo impyisi zambere
uti ikinkuru nzi wese kandi wakagira imana we wari utese ukajyayo ubuze imyaka tumaranye wasiga koko umugabo wataye urugo ubu byavugwahe mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo
ari igisebo kirenze gushaka nawe ntagereho no kubyara nawe
we data we mugabo nkunda watiye inkoni izamba ntuntenge nyuma yewe wibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuka uko wambyiniraga maze ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye
nahombye burya sha reka njye gushakisha hano inti muri ibibazo byacu
oya ni ukuri mbabarira
ndamaso ariko ntabwo nawe
Imito zoe umunzi ayari imitanye kabisa
numvaga nakomeza nkirebe nshamye ipoze
nshamye nuko nabanga mu nyisi muri kukavu mba nanje nkabiza mbanga pa kwitwa
ariko nabyinye da nuka nta binjiye
nuka nabyinye aho ndi imito zacu nayibonye
nisawa kabisa imito shaka kabisa
upa we mukomeze mubwire ndashe murasoreza kuri ya nkongomani igera ahantu hakazamo gushayaya mirakura kabisa twebwe turategura cyababwira abantu benshi bahindiye debate mani hano mwakoze umutima kabisa ini dawa kabisa
ahubwo se pati tutatubwiye amategeko agenga debate
uzi ko hari ibyo abet vite uragira tuzasewe wowe
gira vuba wapi shansi natuba muse wano
tubwire re
nyine ntarenze mwana cyambere nuko inkingo tuzajya nyimaka ngo tugomba kubanza kwikora ubushaka
cyane icyo nabyo ibyo
se harutara bikoze mani
byoroshye cyane niba icyo twese twacyubahirije isawa wane ndiro tugomba guhana ijambo ntituvugiranemo nyine guhana mbese umuntu akareka mugenzi we akabanza akarangiza kuvuga kandi mu gihe agiye kumusubiza yumve ko igitekerezo cyo ari cyo cy'ingenzi kurusha ibindi ngo bituma atangira kumubwira nabi aho kuvuga ku bindi bintu
twateguye
mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi we ari kuvuga ngo tutigize ba nyandabizi
zahabu ukunda kumfata urabe wumva usikiye be kabisa
ahubwo wowe ukunda kumwaha undi umunyagatako
bine hakuna hakuna kabisa
igisafiri ngaho umva kandi urasangiye tingi basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu
ewa cya niboneje dutaze
bikomeye cyane
neza nizere ko amaze gutumira direkiteri
bikomeye cyane
sawa.
kumangani.
Uje mana here nkumangani kuvuga ko utanyumva koko.
Akose. Nsubu ngeje na here nkubwira ko utagomba kugikomangana kinyaho pfuragishe ntago nyumva. Ntago uje nyumva ari.
Ihangana niba nabirenzeho rwose ubwo ntakunda.
Ahubwo se mukapa ko. Ako ni kagahene wazitiye banje se gakiraho.
Wahora niki ko nakazanye ngahitamererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereza abakire.
Cyaba haba data we ndonje. Ari.
Ugiye mu runzi, ugiye. Yaruka se nyine. Yaruka
rwoga. Ariko ndatu aho. Uyu muri mana. Ariko fanye.
Yaruka ariko munsi.
Kapuko. Wanditse koko. Warina ni we ekanye twara nje ngo kuyishaka hamwe amafaranga ndiye ko ndarondo.
Uzi kugira iso ninye ahuko kajyana kwagurisha ahubwo gafata ukabage wicara aho ngaba ariwo gacuruza ndeke gukinga kabari kuko ntafite umfasha
mukapa ko
karama
nakubeshye ndakomerewe pe ni wowe nagira muri iyi si ya rurimo
none se bite ariko wagiyongeraho kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye
amafaranga ya Damas
ntagurangije kuyamwishyura se
oya Hawe nurumia na muhai, unona merena, weni mishu e changa wibe na. Iwazi nono, musinyi jano mukazi, sinyi jirani iwaji, sinyi jano mutuwa yutuwa mdu sante. Uwase nsanga ya nanga tanze mweni mishu, uwase nsa wahone kuku.
Yewe, urakumiri webjo, aliko suwende mwurunzi.
Uje kuyama samiza wanje.
Uye, ahu kifunu nganzi.
Utichi?
Mutanga muhitani wanyu
ngo
umuntu azaje byakuzengereza cyo wajya gutamira atinyishura wajya gusinzira atinyishura urumva kuko kwiri iki kintu cyatumutekana
ye baba data we mana ishobora byose nabo sindica ni nkoko ngo ndica umuntu ibase bimenyekanye nange umuryango ukazanyenza cyangwa bakamfunga burundu
ninde se wabimenye
aha
twahita twitangura ngo tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire Harutazi nzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se
ariko mukapa ko rwose kuru wanje wakwihanganya ukangurisa n'ukuri kw'Imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura n'ukuri pe
ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange
ariko mukapa ko yewe tata we nungu tugitekereza
Christina we Christi Uyise winjira mu nzu mbese
Ashkita Nalingi nyuma y'inzu Karaho ndera tigisa kuna kirya bingurwe zange Numva gushika kera mbavuka ntere kampa nzigaburira
Yewe ngino mpembe nawe umunsi uciyikiwe
Eh ubigize vuba da
Ntabwo nashakaga kuharara. Nari niyemeje kuharangiza ahanyuma ejo ngasiba.
Ngahatire.
Niki se kandi ko wimyoza. Erega Christina kuba hari ibyo ntarabwira Dorcas nange ubwange birandemereye. Nzaherahe kuko mubwira ko ibyo se dukorera iyo ntandaro. Noneho ntuzi byabaye.
Nguteze amatwi mbwira.
Muri nziza yandahiyambwira ko atazagaruka.
Ayiwe, urabeshya. Kuzi ataruko?
Yewe. Nanone agenda avuga ko intandaro ngo ninge na Dorcas. Kristi, ukomeza kwihererana ibi bintu bimaze kundambira. Dorcas amaze gukura, ndifuza kubimubwira byibura ngaturi umutwaro undemereye.
Yo. Ana Maria mwihurizo ryo kubwira Dorcas kari we ntandaro yihohoterwa isakorera nyina. Hagata wari ko nkuru nziza none haramaramaje yiyemeje guturugorwa kisangira inshoreke ye mu kapa kome. Ni bya burundu semaye cyangwa zashyira garuke naho ubutaha.
Inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.